Hakuna muda wanakupa faraja, unazani unalivuka daraja, wapewa sifa unanyimwa na hajaja. Hakuna muda unapitia darasa, unasoma humalizi kurasa, ufiki mbali wanakupa mikasa baba. Kama kuimba minaimba sana namna nisifia, sasa mbona stoki? Kama kuandika naandika sana nyimbo zao nazijua, sasa mbona stoki? Labda muda bado haujafika, acha pewe mondi nami atanipa, labda mimi bado inachofanya mimi nakasirika, anapendwa amba mimi nadhirika, yani bado au niruge nichukue na maji nioge, donyota ingaina kwa wema nikombe, nipite kwa Jaki nimgonge, niende kwa Zaria nihonge, ndo watu wanita ndo watu wana bado bado bado.
Yeah, yeah, yeah,
oh Lord.
Yeah, yeah, yeah,
nomba hii.
Yeah, yeah, yeah,
angalau nyimbo moja tu.
Yeah, 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 yeah,
ipe.
Yeah, yeah, yeah,
angalau nyimbo moja tu.
Yeah,
na mimi wanitambue. La 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 la. Mwanzo nilizani gundu au nyota labda inafifia, nikajipa moyo nikiwa na yule labda tanyanyua, kumbe ni kiburu, mbuzi kafa alafu na mnyanyua. Nikajipa moyo eti kwenye giza nilione jua, ila kwa nini bado wanapendwa wao nisionwi? La, kwa nini bado wanapendwa wao nisionwi? Waliokuwa dogo zangu wanahiti, au labda nilifungura riziki, au labda mimi kwenu sitajiki. Ambaruti na video anakiki, yule naye kaimba buku wanahiti, au labda mimi kwenu sisikiki. Tatizo lenu ni vya maana hamvipendi,
yeah.
Ujinga jinga na ushenzi ndo na trend,
yeah.
Ukikosea hata kidogo hakupendi, au niroge nichukue na maji nioge, ndo nyota ingaina kwa wema nikombe,
yeah.
Nipite kwa Jaki nimgonge, niende kwa Zaria nihonge, ndo watu wanitambue.
Mara bado bado bado.
Yeah, yeah, yeah,
nomba hii.
Yeah, yeah, yeah,
nomba nione.
Yeah,
yeah,
nijachoka mie.
Yeah, yeah,
oh,
yeah, yeah,
na mimi wanitambue.
Yeah, yeah, yeah,
ooh, la 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 la.
Yeah, yeah, yeah,
Massive Studio.